Mr. DJ, 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 Mr. DJ,
Mr. DJ, Nina matemu wakishua Sura macho mbele na nyuma hey. Si lazima useme mwenyewe najua Nina matemu wakishua Sura macho mbele na nyuma hey. Swing, swing, muziki ni bumba Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba
Tata amshe, hizo mipacha
Nina mademu wa gila kabila wakamba wa jaka Mademu wa kubugi na kucheza chakacha
So don't you wanna get with me tonight Naughty naughty exercise Nina mademu wa kiafrika na siringi Na mapandre makala singa iko ni mi
Ya maisha nini jama Kitaka kujua kijana mibara Mahali kuna mabebe kakatha Nice bumps Ala Friday sana tuko ndani ya taxi Madem kama 30 kuna joto vinasti Wengine wakonjo wengine We usi we upe wengine Dere pole pole achana na shoti Vitendo vinafanywa ndani ya moti Judema mesha piga magoti
Holy roba achado Swing swing Muziki ni bumba, bumba. Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba, bumba. Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha, hizo mipacha
Shori nataka wakati ni pakate mini skati na shati ni vuwe mpaka mwenyewe usema utaki girl The way you popping ni lazima ni kustaki girl Kwa madhe maze itabidi nimesema ha Lakini kwa nini mami nizina nifanya na sini na kubua toko kwa majika samaki girl Ukina mami nasmama na nasmama kinyama Jilaze mami lala na mtalala salama Basi fanyini the clap ka clap Wale uko nyuma ongezeni the toe to toe Your boy the pixel
Lazima useme mwenyewe najua Nina matemu wakishua Sura macho mbele na nyuma hey. Lazima useme mwenyewe najua Nina matemu wakishua Sura macho mbele na nyuma hey. Swing, swing, muziki ni bumba Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha Hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba
Bumba
Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha Hizo mipacha
Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ
Twende kazi wewe
Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ
Twende kazi deshte
Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ
Twende kazi baby
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba Talanta sindumba Afiki acha kuzumba
Tata amsha